Nilikutana na yeye akitoka soko. Alivotembea man alinipa joto. Sura kama mtoto, maringo kama Jericho, kama mtoko Caroline. Nilitamani kushika yake waistline, karibu na baseline. But in the meantime, chuchu kiduchu daima kanipa uchu. Simezi simumunyi na hema tunusunusu. Chuchu kiduchu daima kanipa uchu. Simezi simumunyi na hema tunusunusu. Nilitamani lake busu ni mkarange kama njugu, ni mfai kama mkufu. Na kila siku siku ni chapa ni sifu kama mtukufu ama kiboko cha mwalimu mkuu. Uko juu, wendo wa siri mkuu. Wendo wa siri mkuu. Anaitwa Brenda, na mimi staki kumtenda. Amenipenda, akipita wanahema. Anaitwa Brenda, na mimi staki kumtenda. Amenipenda, akipita wanahema. Hema, akipita wanahema. Hema, akipita wanahema. Keep it to when I hammer. Check on hammer. I keep it to when I hammer. Brenda Vanessa, Vanessa Brenda, whichever umeweza, unatisha, hawezi choma picha, matiti ya mwagika. In short, umesimama, umejaa shinda vera, unauza shinda huda, korozona wezi gusa, levo zako wezi fika. Unamvuto, kama wachupa, Coca-Cola, ile 1 liter. Ungekuwa shisha, mimi ninge kuvuta. Ungekuwa chupa, mimi ninge kunyonya. Ungekuwa ngwelo, mimi ninge kuchoma. Ukizima, nikuosha tena. Ungekuwa chupa, mimi ninge kunyonya. Ungekuwa ngwelo, mimi ninge kuchoma. Ukizima, nikuoshe tena, tena na tena, mpaka wake tena. Anaitwa Brenda, na mimi staki kumtenda. Amenipenda, akipita wanahema. Anaitwa Brenda, na mimi staki kumtenda. Amenipenda, akipita wanahema. Wanahema, akipita wanahema. Wanahema, akipita wanahema. Akipita wana hema, hema. Akipita wana hema, wana hema, wana hema, wana hema. Akipita wana hema, wana hema. Akipita wana hema, wana hema. Akipita wana hema. Anaitwa Brenda, na mimi staki kumtenda. Amenipenda, akipita wanahema. Anaitwa Brenda, na mimi staki kumtenda. Amenipenda, akipita wanahema. Wanahema, akipita wanahema. Wanahema, akipita wanahema. Wanahema, akipita wanahema. Hema, akipita wanahema. To wanna hammer, hammer. I keep it to wanna hammer, hammer. I keep it to wanna hammer.
Brenda, me fanya my boy. What do you get camping? What do you get hammer? What me hammer? Boy, boy.
I keep it to wanna hammer.
What those? Dan, dan, dan.
Attitude music.